mapenzi tu.
DJ Ivan,
nimepagawa hamu ya kila mara ananifanya sinali napopata tu. Maji uko jangwani umepotea, chana juani unatembea kutoka kwa
DJ Ivan.
Yote tisa ila kumi, umerudisha
maana ya upendo. Sipo maneno bali kwa vitendo. Umeridhikana nilicho nacho, pewa tutolea die macho. Sikurikiwa sina twalala. Oh baby twalala. Ah baby, before I close my eyes, mira mwomba Mungu wa kuline na kusimamie. Wendo bacha wangu mie. Eti sikwezi vipi mbona sikusikie tena. Sikusikie ukilia, sikusikie ukisema. Niko bize na buja mani nimeshe sema. Niko bize na baby na msalaba wake. Taubeba, taubeba, taubeba. Nitafika nao kiume. Nitaubeba. Iwe kwenye shida na raha ama kwenye shibe na njaa. Na kwa kondo langu nitafika nao. Fahamu umezimia, umewekewa damu zinaingia. Bomba likafunguka, noweza tanyanyuka. Mara dakitani wazamu wakaingia. Umepata fahamu na muangalia. Machozi yanakuanguka, unatamani funguka. Erasla chitumi, yote tisa ila kumi. Unanifurahisha kwenye tendo, na unipipeza magendo. Ah baby, before I close my eyes, mira mwomba Mungu wa kuline na kusimamie. Wendo bacha wangu mie. Eti sikwezi vipi mbona sikusikie tena. Sikusikie ukilia, sikusikie ukisema. Nipo bize na buja mani nimeshe sema. Niko bize na baby na msalaba.
Mama, swear, sitaki hata nani.
Unanifunza ukunati mama.
Mabinti wenye vifundo, hao ndio mi wananitoa roho. na siri tu ya jambo lile ni kama chakula lazima nile, ni mbovu sana jambo lile na ufundi wa kutosha, na siri yake tu jambo lile ni kama chakula lazima nile, ni mbovu sana jambo lile na ufundi wa kutosha. Mwenzako mimi nilikufa, nikazikwa, nikaoza. Mapenzi yalinitesa, yalinitupa, nimefufuka, yeah. Mimi nilikufa, nikazikwa, nikaoza. Mapenzi yalinitesa, nimefufuka, yeah.
Nianza kusikia sauti ya
DJ Ivan,
kabla sijaona sura nikafanya nikageuka, macho yangu yakakutana na yako. Oh mashallah, nikahisi malaika ameshuka. Mana rangi, macho, umbo lako vikanivuta kwako, tuongee. Nikakuliza jina lako, namba yako, ndo ulikuwa mwanzo kwa mimi na wewe. Oh baby, menifungulia dunia ya mapenzi, nimesahau mateso, na kufungulia dunia ya kukupenzi. We ni wangu leo na kesho, yeah, yeah.
Na kupenda, siku wachi. We ni wangu, I promise. Na kutaka, kando yangu, siku wachi, I promise.
Sarakasi na mateke uzuri wako hawatofika. Mama umejazisha mikate ya kumiminisha. Baby waonyeshe cheko,
cheko.
Wape mideko,
deko.
We mzuri, filter na makeup wajie wao. Na unawapa mateso,
teso.
Watajifunika leso, waonyeshe kiburi. Wajiwe wewe ndo mama lao. Aiaia, menifungulia dunia ya mapenzi, nimesahau mateso, na kufungulia dunia ya kukupenzi. We ni wangu leo na kesho.
Nakutaka,
kwenye masikio yangu, hakuna mwingine kumuona kwenye macho yangu. Demo, oh baby, mon amour, hakuna mwingine kumsikia kwenye masikio yangu, hakuna mwingine kumuona kwenye macho yangu. Ni bebe, ani nishushe mabani, nigege, nigege, nikoko tabani. Hey, ah, mi amor, nikuite jina gani baby, honey, ooh, mon amor. Hey, mi amor, nikuite jina gani mahabuba, lazizi, mon amor, oh mon amor.
Never seen before. Wengine wanini? Oh la la la, la la la. Never seen before. Wote mpaka kifo. Madunga embe wanini? Oh la la la, la la la. Kwenye joto ni pepe, kwa baridi ni kumbate. Kwenye mvua ni kinge, huo mavuli.
Ni bebe, ni bebe, hani nishushe mabani, nigege, nigege, mikoko tabani. Hey, ba,
niyama, nikunde dikatani, ha.
Sasa kwa nini nisipoke zawadi ya kiyoyozi, palipo joto baridi unipepe. Tena baridi si nyingi kiasi usingizi unilete. Kitoka kazi ni uchovu, mawazo nifanya ya
kufu. Hivi ushapendwa, manake nikipenda waga napenda kweli, waga wakutendwa. Usihofu mimi si kama wale matapeli. Basi leo nadeka na cheza na pendwa na wewe. Nishike nipinde nibebe nimenaswa na wewe.
Basi leo nadeka na cheza na pendwa na wewe. Nishike nipinde nibebe nimenaswa na wewe.
Hakina chako cha mapenzi nishazama. Kuzani isho kitazama. Mini wakupeke mwengine apana. Wanosema watasema sana.
Nimepata zawadi, zawadi yangu. Nimepata zawadi, zawadi yangu.
Nimepata zawadi, zawadi yangu. Nimepata zawadi, zawadi yangu. Zawadi yangu, zawadi yangu. Zawadi yangu, zawadi yangu.
Lindo mafisi wasisoke. Kulini kutuze sarafu mikono ni usinipote. Niruhusu ni kukandisha. Umenishika papa. Unachotaka mini sawa. Manarisha paga.
Jamani pezi leto nimepopea. Nimepata wangu minapepea. Kita usina ringa nkitembea. Unavonipenda na jichekea. Basi leo nadeka na cheza na pendwa na wewe.
Na wewe.
Nishike nipinde nibebe nimenaswa na wewe.
Bebe. kupendeza na pendwa na wewe baby. Nishike nipende nibebe nimenaswa na wewe baby.
Kakina chako cha mapenzi nishazama, uzaliisha ukimtazama. Mini wakupeke mwengine apana, waro sema wata sema sana.
Nimepata zawadi, zawadi ya
nimepata zawadi, zawadi ya
iwe giza baridi na upepo, iwe kuna mawingu na minyesho. Your body baby do ta yo ta. Iwe giza baridi na upepo, iwe giza baridi na nino. Iwe giza baridi na upepo, iwe kuna mawingu na minyesho. Your body baby juta, juta. Unafanya nijisi special, unanipa sababu ya uwepo. Kando yako we mtoto, my desire. We nipe dawa, mima utu nisijelewi. Oh my god,
ukiongea nasikiliza. Yote sababu ya upendo, bili bili baby. Vindi mchuvi ya kunyunyiza, yani uroda kupitiliza. Nimeumaliza mwendo kiukweli. Napendwa na changanya na haya mara shidani. Nimekulea vizini shidani, baby uko moyoni. Wewewe
Kijeka na uwe. picha yangu na kuona wewe my boy, yeah. You don't be like I do. Tu wape maswali ya sina jibu, tu wapunguze kupo, yeah. Atuzichore tatu, yeah. Yani nimeoza koko chaka chaka, kipa magoli kwa kona nyaka nyaka. Cheche yaku ni moto tari nishawaka.
Siku dhani yatafikia mahala. Nanzaje sa kusema natoa wapi jeuri. Na kwenye koma kaeka nota kalitia na kufuli. Oh baby mimi hapa tabani.
Wewe utaniwa
nimeoza da ya rabisi.
Wewe utaniwa
izo raha zako. Unijue vizuri nkinu na mendo na deka. Usijithani kiburi unyache mkadia kuchekwa. Baby raha ya shuhuli kumwawe na heka heka.
Oh, usicho kipenda wewe chunga na mimi usinifanyie. Kova angu mwenyewe eti nisi nijombalie. Ipe penzi nilewe ni umbe nizimi.
Najua kabisa wameteka. Kwa kesi na shuhuli. Eti kumwacha nanzaje sa kusepa. Natuwa wapije uri. Na kwenye koma kaeka nota kanitia na kufuli. Ahe baby mwenzako mimi kabani. Chagua mwenyewe unisike unisafishe. Izo raha zako.
Moyo wangu unashindwa pambana. Everywhere you go you take my heart with you. Usutulie mami namba tumzie mami.
Nikipata nitafurahi nikikuona mwanadada. You're my angel, my queen.
unachotaka misikata Juni upendo my dear Unaonipa misikinai Uendo my queen Unachotaka misikata Juni upendo my dear Unaonipa misikinai I miss you Nakumisi vibaya day Utani wako na michezo unikosha Fanya rudi upake unanitesha baby Wapo wako kwangu unanitosha Baby, do you miss me? Yeah. How mimi? Baby, uku missi daily yeah. Daily, daily, I'm so crazy yeah. For love I'm crazy Baby, naku missi daily yeah. Daily You're my angel, my queen Unachotaka misi kakai Juni upendo, my dear Unaonipa misi kinai Uendo, my queen Unachotaka misi kakai Juni upendo, my dear Unaonipa misi kinai I miss you
Loving you is my dick, but it's bigger than the ocean. On your skin like a lotion. Loving you is my devotion. Give you girl full potion. Oh my beautiful addiction, with a sweet vibration. The two of we is a vision. Anytime I slip your name, I dimension. So tell me, girl, where you live? Just me, I go like the fireplace. Anytime you on your waist. Watch out, demand them the grace. Edima, tell me where you live. Girl, I've been loving you for days. Anytime you wind up your waist, all I demand them the grace. Baby, I'm the color for your love.
Color,
I'm the mad for your love.
Baby,
I'm the color for your love.
Color,
I'm the mad for your love.
Baby,
I'm the color for your love. Your love, your love, your love, your love, your love, your love, your love. Your love, your love, your love. Come give it to me, baby.
Platinums. Nini sasa. Me, I'm giving thanks to the creator. Your mama born you well better. You ma call me fool alternator. Kina vya pepe ya kimweta onana Wadi poti sanyonga makili tiku Wadi odi na gonga za mendi chiku Usini chumeka kidunda na spiriti Then you get to me Baby, you got me falling in love Lisa, my teaser, hope you my theories and your body give me fever. I then the shiver when you hold me tight. When you my
baby,
teaser,
baby, I the color for your love.
Color,
I the mad for your love.
Baby, I the color for your
love. I the color for your love.
Color, color,
I the mad for your
baby,
love.
Baby, I the color for your love.
Your love.
Señorita, que sura ante. Quiero con la que tú na pita, y cuando sangre. Mas o chuchu se cita, si tan y vamos a ver. Mano le pote pete, que va su fu macante. Macante. Ni capui suate. Ni quite sweet, ha sweet, oh, oh, oh. Me now we swate Ni kukumba like my pillow kwa kwenye kaba sweet love. Na kuvunja chaga konda lisema ka tucheze na kachindi sata sweet love. No one kisha nikubembeleze la for you, oh, yeah. I have something special for you, oh, yeah.
Tange mjini kapuku kapote njia Nino figo nyoka mkanga hini kurele mpijangio.
Kupenda rejina, kupenda rejina, kupenda rejina, kupenda rejina.
Nitangaze hadharani kibidi tufanye makusudi. Akokopi kantaira zao, maneno chajao. Wanafanya maneno, baby sikufanya maneno. Imani nilonayo, ilitengenezwa na wewe. Uko nyuma nilianguka, ukaniokota, ukanipangusa. Upendo tulonao, umetengenezwa na mimi na wewe. Apo nyuma walitu wangusha, toka nyanyuma. Penzi tamu, nena penzi kwangu tamu. Nena penzi kwangu tamu, jama mapenzi matamu. Penzi tamu, nena penzi kwangu tamu. Nena penzi kwangu tamu, jama mapenzi matamu. Na, ayaa.
nimependezwa na wewe. Uko nyuma nilianguka, ukaniokota, ukanipangusa. Upendo tulionao umetengenezwa na mimi na wewe. Hapo nyuma nilituangusha, tukanyanyuka.
Siwezi kukutoa machozi maana mimi sio kitungu. Kila siku kwetu siku kuu, Valentine sio issue kwetu. Si ni siku tu. Najua napenda zawadi na gift. Nado maana work hard niko fixi. Iwe shida ya mavazi, chakula na marazi. Sometimes niko rise niji risky. Leto fraa tanki kosa na nume kwa Mungu. Wapo walo waini tosa kisa sina fungu. Nakumbuka long time, limu kuwa hard time. Kabla zani toa kwa ukungu. Mwisho wa mbio maneno shazi. Ushaambiwa misina hazi. Ukaambiwa mimi jambazi. Tapelo wa mapenzi na bali ukanihitaji. Ushaambiwa maneno shazi. Ushaambiwa misina hazi. Ukaambiwa mimi jambazi. Tapelo wa mapenzi na bali
ukanihitaji. Ayilipenzi lao kweli baby ni petu. Na ukinikuta nimelala unakuja juu. Tena kwa jinsi liko hoteli na watawu. Nikumbatia moyo unadunda po, unadunda po, 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 po.
Cheki ulivyopinda ukivaa unapendeza. Timisha kwa minja guwa na ambo tayaucheza. Macho kichikozi ya ni kama unakonyeza. Spending money for your love kwa kuna wekeza. Zuzuzuzu usha nizuzua. Chakuvisha veo na kuna takai kufua. Na kitu sichojua. Hata wakisema unajiuza. Wambie mindo nae kununua.
Usha ambiwa maneno shazi. Usha ambiwa misina hazi. Uka ambiwa mimi jambazi. Tapelo wa mapenzi na badu kanihitaji. Ushaambiwa maneno shazi. Ushaambiwa misina hadi. Ukaambiwa mimi jambazi. Tapelo mapenzi. Abadu kanipenzi lao kweli. Beti nite.
Girl I think you look so good. And my was a stisha. Is it pink or is it blue? Ukitaka weitisha. All your life misunderstood. Iyo yote ndo maisha. Now they wishing they were you. Dancing in my t-shirt.
Move your body, move your body. In my oversized t-shirt. Move your body, move your body. In my oversized t-shirt. Move your body, move your body. In my oversized t-shirt. Move your body, move your body. In my oversized t-shirt.
Move your body, get closer. Morning baby, looking sexy in my boxer. Si jana siku tulikesha. So bash na rumia mwenye taosha. Bounce that bam 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 bam. Have you ever danced with a dancer? Don't worry any chance umepata. Bust down, don't stop, show off. Washa kimoja basi baby ndo to take off.
Don't take it off, I like how you're moving. Showing me that body. Say what you want, I'll give it to you, yeah. You don't feel like talking. Ooh, you take it down low. Bring that back, I wanna see some more, yeah. You know you look so fine, so fine. I wanna see you when you whine.
Move your body, move your body.
In my oversized t-shirt.
Move your body, move your body.
In my oversized t-shirt.
Move your body, move your body.
In my oversized t-shirt.
Move your body, move your body.
In my oversized t-shirt.
I like it how you move this ass. Inside my Gucci shirt, me na do okie doke out the Rudy shot. Baby girl, you moving fast, ni moving. Nguo zako ziko kete ulisha moving. Na misi jui aausha kuwa rumi. Unakuwa ngaroju, French kisses, I'm only telling you bonjour.
I like the way you move too fast. Come baby come, we can take it slower. If you like it, don't make it fast. If I don't, baby come, I don't want this over. Your body on me. Come baby come, show me how you play. We can go down night in today. You don't wanna leave, baby, that's okay. Like,
ready or not, here we go. Baby, please don't you leave me. Tell me you're not, tell me you go. I don't wanna live like this, no.
Move your body. Move your body.